exclusive to Zayd Hype Man.
XYZ Entertainment.
Ichi ni cha to ichi.
Mose.
Alpha.
Mele.
Kobe. Whatever. Nowadays, uka kusila nishi wa misa tuntu. Tue tupanga sensi, twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi, kasketi kama lesi. Nipitile uku kulive na mumba yacha. Tiseba na bapasa vanga kwani sena yati. Zaba soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu zambi hapa kulima Amerikanzi. Bashoka munzi ngani petro muma cherikanzi. Vena sarafina siniza ngena mucholi. Vanga kumangize wako pala, I'm sorry. Chenti shimike pali isu ya mutale. Manyumba na vidungu muma poto na mambale. What a time na iseti apeze kako. Anti mili na iseti funa kusweti yako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
Tiao moment ipazedi tina katika masatellite. Kuli tundu tweve tina matika kalanda nyasa. Inabonse kwa salajika. Tina vao na vena nezi vapenda mafika. Drama bali drama chilimo limo pati tu. Vachikwila na mugais vako pesa bali tu. Kuli vena konduani Kleso University. Vafana muka fiumu vasa kila diversity. Youth empowerment nayo yaleta chongo. Brown envelope unishi waleka chongo. Vamea vana kwatila diola ilipa. Issue ya mahanipi, but tell fire ti. Corona nayo ya titeka panzi. Pressure pali pressure, tilipe pona chansi. What a time nice at a peze kako. Offline issue wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.